CKMusicPromos.com.
I meet you. Day anyway. Fit a song. King Scare. Ha ha ha. Hey, boss, so you are. You so you want to have it. Day. One example. The one bright brothers. 6-4.
Mama cry. People cry. Mama cry. Papa cry.
I'm not.
wa tukana kumba
akarumba se imi karire tulei kariramo
chailone lana kupanono
aba kashibandi vampota muna ndushile kwa jenderama aba nimebandi na we na
mwandini na kusaruni varisa na mwandini haya masaruni maisa
vampota na wawari mebandi mwandini mwandini tonalo la kuisa mwandini machichite mwandini nishito chola ikalilevi
awe pishen mwapeni awa awa awa
enough is enough aba nangu tapasa swanefi tualora kuisa kuraresha kunuma awa awe mamo nadi nekendu ikare kwa winonga abandu
VM Records Africa wagwa
Vitasa on the beat exclusive from CK Music Promos.com.